Barbada, eh. They gonna be looking in the Rona, eh. Tuna roll up, roll up, roll up. Yeah, yeah. Now that's a waka waka. Nam toto na vyo kata kata. Takwaja kipa mata mata. Nangoja muda ufike tuende nani. Kwenye bonge la uwanja kita nani. Nikonyeshe vile meufanya mami. Sinaga utani, 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 utani.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni, lala Manzese na mwana Nyamala, mala ni viatu vipo fukoni, napitaga pekwe ni bila tandala ndala.
Na wasikia machizo naunda kamati, wana data na vino nalo bad body. Ina bidi njongeze niwe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a poof daddy. Ooh. Mama wende fire yo, umekusanya kama kwaya yo. When the number one desire, girl. When you michezo, when you mbaya, yo. Nangoja muda ufike tuende ndani. When you bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mami. Sinaga utani, 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 utani.
Oh baby, katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mananisha hongwa mzungu. Ona kapandisha uchizi vyo. Kabinuka kama mbuzi, kashikwa mapembe. Hasira za mkizi hizo. Furaha kwa mbuzi kijido pembe. Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni, lala Manzese na mwana Nyamala, mala ni viatu vipo mfukoni, napitaga pekwe ni bila tandara ndala.